yani you heat the iron when it's hot. Chuma kikiwa na moto ndo kama unataka kukikunja ndo utakunja, lakini yeah. kikipoa you can't. Kwa hiyo unakuta kuna muda mwingine shetani naye anakuta huko kwenye zile moments za kujidau au za kufanya hivi, ndo hapo kuna anaingiza cha kwake. Kwa hiyo yeah. ni muhimu sana kuangalia tunasikiliza vitu gani. Hiyo ni different scenario yeah, different sector.
Okay, kwa kuna yeah. ugonjwa kati ya muda na chakula au muda na tumbo?
Muda na kufunga.
Muda na kufunga. Mm. Okay.
Muda na kufunga, chakula na kufunga, akili na kufunga, kila kitu. Anyways, speaking of that, sasa turudi kwenye life. Sasa hivi, kwa mfano kama hapa sasa hivi tujimuongelea, bado tujapata majibu, na maybe the tribe can help us kutujibu. Kwamba, anyways, muda ni kweli unakimbia, but it could also be that kwa sababu Yesu anakaribia kurudi, who knows? It could be that.
Yes. Kuna vitu unavitazamia, unavitamani, kuna vitu ya like you're praying for, you're hopeful, kama things might, you wish things to come this way. I think the question is, are you prepared for that moment? Like ikifikisha kuwa, like what if it happens? Like what if you wake up in the morning, everything that you're praying for is here. You're praying for marriage is here, you're praying for kids, the kids are here, you're praying for a job, the job is here. You're praying for a turnaround in your business and the business has bloomed, it has turned around. It means it's a new season, kuna demands mpya, kuna sacrifice mpya, kuna kutoa zaidi, kuna kujinyima zaidi, inawezekana kuna kuwa na less time kwa ajili yako peke yako, inawezekana kuna less time kwa ajili yako na familia yako, inawezekana kuna less time, kuna less ya vitu vingi, inawezekana kuna so much more ambapo inaweza kukuoverwhelm pia, like there's so much money.
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
Hi guys.
Hello.
How do you do?
Hey, how do you do? How do you do?
Uh-huh.
So how are you?
Well, I am fine, very much fine. However, well, I am so much fine.
Okay, that's nice. Mwana ulibonza hiyo tena na mabaki. Nani tena?
Na mimi niko na kwani nimebadilisha gear angani.
Aha.
Oh, thank you for me.
Sasa utaamua kama unakufanyaje? Au utaamua kufunguka?
Kia, maybe I may drop the bombshell katikati ya unavyoendelea episode.
Hi guys, karibu sana. My name is Gift, you can just call me Gigi.
And I'm Belinda, you can call me whenever believer.
Yeah, karibu tena. Tunasumai from the last episode, you've been doing well. We are made Maraka, your founder, this is the Kio Podcast.
Yes.
Belinda, you are
hot.
Yeah, you are hot. So yeah, mwezi wa tatu umekuwaje?
Mwezi wa tatu.
It's a new month.
It is a wow. The not just a new month. Yes. Mm-hmm. So tumeingia robo mwaka ya pili ambao inatupeleka kwenye nusu mwaka.
Well,
mbona siku zinakimbia hivi?
Tukisema robo mwaka ya pili inanihit, lakini sio sana kama tukisema nusu mwaka.
My friend. Yani, in short, God is good indeed. I'm like, hey,
what just happened?
Ngoja kwanza. Guys, kabla sijasema kwanza ninachotaka kusema, kwa sababu no, this is Sikio Podcast, you guys gotta hear me out. Before you hear me out, thank you guys for subscribing, for liking, for commenting, for sharing. Please keep doing that. Keep commenting, keep following us on your YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, TikTok, uko kote. And thank you guys for being so engaging with the comments and stuff like that. So Mungu awabariki sana.
Hiyo
inaendelea kuonyesha these social media platforms that this type of content inahitajika. So please keep doing that. And thank you very much. Back to what I want you guys to hear me out. I'm like, okay, Bwana mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa sababu siku zinakimbia. Naangalia goals za mwaka 2025. Mbona ni kwa akili za kawaida, I trust in God, ila I'm just trying to communicate ile kwamba ule binadamu unavyoingia. Kama kuna muda naanza like, 2025. Nilikuwa nimeweka goals hivi na hivi. Mbona siku ni kama vile zinafukuzwa, ni siku kama vile zinakimbia, ni kama 2026 is like, I'm coming. Yeah, so kwa namna napata ile moment, how should I put it? Kuna muda napata ile hali ya kwamba kama bila Mungu pastoboy.
Yeah.
Yani kustay kwenye imani. And then wakuta ndo hivyo kwenye kusikiliza dele, unasikiliza mahubiri ama mafundisho ama other podcast, you get to hear some encouraging words. Mm. Na sio tu ku encourage ila kwamba ku keep imani yangu, kwa sababu the Bible says imani huja kwa kusikia.
Mm.
Kwa nakuta kuna muda I might feel some type of way and then nikija nikisikiliza kitu.
Mm.
Najikuta kwamba imani yangu ambayo mwanzo ilikuwa ina shake kama ina waver.
Mm.
Inaongezeka. Na ndio maana nazidi tu kuendelea kusisitiza kwamba it is very important kuangalia vitu gani tunasikiliza, vitu gani tunaangalia. Kwa sababu kuna vingine, kuna ule msemo anasema you hit the iron when it's hot. Chuma kikiwa na moto ndo kama unataka kukikunja ndo utakunja. Lakini kikipoa you can't. Kwa hiyo unakuta kuna muda mwingine shetani naye anakuta huko kwenye zile moments za kujidoubt au za kufanya hivi, ndio hapo kwa nini anaingiza chapake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia tunasikiliza vitu gani, sababu kwenye tunavyosikiliza inaweza mtu ipe encourage. I remember nilikuwa na katika ile kujapita swini nikaa nasikiliza mahubiri tu. Kutoka kusikiliza mimi nikajikuta my faith imeinuka tena, like yep, I serve a living God. Kwa hiyo I am going to make it. Sio kwa sababu maybe I'm praying so hard. Mm. Ama sio kwa sababu I am working too hard. Mm. But it's because I'm serving a living God. Yeah. Yeah.
Wow. Thank you. Mimi, wakati tunavuka mwezi wa tatu, tunaingia sasa hivi mwezi wa nne. Nikaa niuliza ni kwani siku zinaenda haraka? Kama ninavyoona tunaenda. Au ni utu uzima? Uzima ni kama zinaenda haraka kuliko miaka mingine iliyopita, you know.
Mm-hmm.
Kama nikijaribu kuangalia labda miaka mitano iliyopita au mitatu iliyopita. Sina uhakika sana
kama bado na siku zinaenda haraka hivi.
Something like that. Kwa hiyo nikajiuliza ni majukumu
au
yanakufanya kwamba uone kama inatokea labda. Ni kama there's something you're looking forward to.
I think kwa muda
unavyozidi kwenda unakuwa like okay. Kind of really thinking with that. Au ni kweli muda unakimbia sana. Kwa bado sina majibu.
Mimi najua hujaniuliza kwa majibu, lakini nadhani pia unajua mtu ukiwa na ratiba, yani ukiwa na vitu vya kufanya, muda unaenda. Ukiwa na vitu vichache vya kufanya, muda unaenda tu kama kwa unajikuta kwamba una majukumu.
Ndio
na
this kiwaga mtu wa chief tukiwa tupo tumefunga. Watu wakati na vitu vya kufanya.
Kama ni ukiwa umefunga
sana. Iwe ni saa
6,
iwe ni saa 12,
ukiwa umefunga ni nyingine
unapindua siku. Ile saa inayotakiwa kufikiwa
sio tu saa dakika, labda mfano unafungua saa 12 kamili, saa 11:59 ni kama inaganda. Saa 12 haifiki,
kila ukiangalia
bado pale pale saa 11:59 haifiki saa 12. Anyways, I think that's a different hiyo nadhani ni anyways. Hiyo ni different scenario. Yeah, different setup.
Okay. Kwa kuna ugomvi kati ya muda na chakula au muda na tumbo?
Muda na kufunga.
Muda na kufunga.
Mm. Okay. Muda na kufunga, chakula na kufunga, akili na kufunga, kila kitu. Anyways, speaking of that. Sasa turudi kwenye life. Sasa hivi kwa mfano kama hapa sasa hivi tujimuongelea, bado hatujapata majibu, na maybe the tribe can help us kutujibu kwamba anyways muda ni kweli unakimbia, but it could also be that kwa sababu Yesu anakaribia kurudi, who knows? It could be that.
What?
Anyway. Kwa mtu asema hivi, Yesu asirudi mpaka I get married kwanza.
Hey, na kuna mtu aliyooaga mwaka fulani hivi akasema sasa hivi unaweza ukarudi tu maana.
Ah, kwa vipi kuna ushauriaje?
Hivi hapa sirudi mpaka.
Mpaka yolewe.
Eh.
Ule usiku wa harusi ndo arudi au
sasa ndo utayamua. Kama unataka tu ushahidi wa kwamba ulivaa shela.
Sawa. Sio shoga mtu kama unataka shida kwa sababu.
Kama jamani dunia haikuisha mpaka nilivyo.
Nilivyovaa shela.
Au kama nilivaa shela na happily ever after ile.
Okay, basi tutaongea vizuri na standard.
Sasa tushirikisha kama vile
msijali. Sijali mtaona tu, as long as Yesu hajarudi, mjue conversation yangu na Mungu ipo upande gani. Kama naona kwa kwa. Yeah, kuna videos nilikuwa nimeziona. Nikawa nimekutumia. Kuna ile kwamba
before the videos.
Oh, okay.
Yeah. sababu nahisi nimewekea wapi.
You can read my mind.
Yeah, you can read my life. Oh girl. Oh girl. Nataka nikwambie the next sentence.
Usio kaipatia kweli ukakimbia hapa.
Anyway, nitakuwa wish watu kwamba happy new month.
Oh.
Yeah, here you are. Thank you guys.
Yeah.
Here you are with me.
Yeah.
Hongera kwa January, February, March.
Mm-hmm.
Yeah. Haijalishi hiyo miezi imeendaje, lakini so long as you are still here, you are still breathing, it means there is still a purpose, kuna kusudi la wewe kuwepo. So let's hold on kwenye hilo kusudi, tulishikilie hapo ili tushike mwendo mzuri na tumalize mwendo salama.
Yeah.
Yeah, and to say that, since ni mwezi mpya, utaratibu wetu, we always have a theme
for
a new month.
Yeah.
Our previous theme ilikuwa?
The return.
So guys, after the return, what's next?
Mm-hmm.
Kama umerudi, if you have returned, it means it's the purpose.
Yeah.
Na inawezekana umeshajua, inawezekana bado, inawezekana umejua, unaangalia sasa like what's next. Au inawezekana uko kwenye ile moment ya kwamba you have surrendered, you have returned and you have surrendered. So our theme for this month is prepare. Yeah.
Wow, prepare.
Yeah, prepare.
Wow.
So nikawa najaribu kufikiria. Okay, imekuwa ikinijia like this from last week. I think kuna siku tulikuwa tunaongea nikawa nasema nikawa kuna moment I could have this question like okay, you have some desires, you have some dreams, you have some visions. Kuna vitu unavitazamia, unavitamani, kuna vitu like you're praying for, you're hopeful, kama things might you wish things to come this way, but the question is, are you prepared for that moment? Like what if it happens? Like what if you wake up in the morning, everything that you're praying for is here. Okay. You're praying for marriage is here. You're praying for kids, the kids are here. You're praying for a job, the job is here. You're praying for a turnaround in your business, and the business has bloomed. It has turned around. It means it's a new season. Kuna demand mpya. Kuna sacrifice mpya, kuna kutoa zaidi, kuna kujinyima zaidi, inawezekana kuna kuwa na less time kwa ajili yako peke yako, inawezekana kuna less time kwa ajili yako na familia yako, inawezekana kuna less time, kuna less ya vitu vingi, inawezekana kuna so much more ambapo inaweza ikakuwa overwhelm pia, like there's so much money, there's so much joy, there's so much happiness, you're on the moon when you have that feeling ya kwamba sasa like you don't even know how to process. So like am I prepared for that? Like as much as I'm dreaming, as much as I'm praying for all that, am I really ready for that? And if yes or not, what am I doing in the process or katika ule muda ambao nasubiria kile nachokitarajia kiweze kuja, like what am I doing? So the thing for this month is prepare. So it's, let's prepare for what we are praying for, let's prepare for what we are hoping for, lakini pia let's prepare kwa hata kile ambacho hatukijui, kwa sababu vitu vinavyokuja kuna unajua, when you're given a present, especially if it's wrapped, you only see ile kitu ambacho kimekuwa wrapped nje. You don't even know ile box imeandaa, imewekana ni box la data la bibiriti, na picha la bibiriti, imewekana ni box ya ina, imewekana ni just an empty box. Kwa nje ni haina mapicha, inawezekana ni afu kuna kitu kilichopo ndani, na kilichopo ndani hiki inawezekana kuna kitu kimebeba. Let's say it's a frame ina maneno, yale maneno yamebeba ujumbe. Ule ujumbe pia una kitu ambacho kinakuwepo ambacho hakijaandikwa pale. Ile tunaambiwa kwamba let's learn to kusikia ambacho hakijasemwa. So probably let's learn to read what has not been written. Yeah, ko is prepare, so in this month mwa katusaidie tuweze kujiandaa kwa kile ambacho tunakiomba. Mwa katusaidie vitu kirahisi, inaweza ikakuhitaji kama okay, maybe you're believing God for a new job, na kazi unaoitamani labda sasa hivi unaamka labda saa 2, labda itakuhitaji kuamka saa 11, so probably inabidi uanze kujistretch kuamka saa 11. Inawezekana you are praying kwa ajili ya ndoa, kuna majukumu. If you are becoming a wife or a husband, can you are praying or believing God for children, they stretch into having kids na kila kitu. Lakini pia inawezekana you are trusting God kwa ajili ya kumjua yeye, there is that pia. Yeah, kwa sababu hata kumjua Mungu kwenye upande mwingine, anayesema alipewa vingi anadaiwa vingi. Kwa hivyo ukajikuta vitu ambavyo sasa hivi your relationship with God right now, it is demanding, but it's not as demanding as unavyotamani wako kwenda, ni nafasi nyingine ya kumjua Mungu zaidi. So let's prepare, Mungu atasaidia kuweza kuprepare. And then I was like having that moment with the Holy Spirit, and I was like, okay, so I really wish to have a verse for this. Na nita kama come, I'm getting a verse. Nikaka ni nimepata verse afu kama nikaka sana, but we have used this verse before. We need make sense. But that's the verse that I've gotten so far. Kama tukapata nyingine we'll share with time. Lakini ni ile ile Isaiah 54. Mstari wa tano, mstari wa pili ambao ni ile tanua. Maybe we can read. Isaiah 54 mstari wa kwa. Natamani tusimamie wa pili na watatu. So it says Isaiah 54 verse 2 and 3. Kwa Kiswahili anasema, panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vijingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. As I was reading these two verses, ni verses ambazo sio kwamba kitu kiko hapa tayari afu ndo unaambiwa sasa labda umevuna magunia 100 afu unaambiwa jenga wanahitaji kusema vao wanatunza vyakula gala.
Yes, gala.
Sasa jenga gala ya magunia 100. No, ni kana kwamba umevua shamba unaenda kuanza kulima ujue tutapata mazao kiasi gani, lakini the promise is kutakuwa na mazao. Kwa umeambiwa ufanyeje, upanue hema au jenga gala kwa ajili ya kuweka kila ambacho utakachokipokea. Sasa kuna vitu viwili. Unaandaa kwa maandalio ya kile unachokitarajia. Lakini pia inawezekana ukubwa wa maandalizi yako ndio yatakoweka limitation ya kiasi gani utakachopokea. So in a way that kwa namna ambavyo tutakapopata nafasi ya ku prepare for whatever that we are preparing for, tukumbuke vitu viwili. Kwanza, we are preparing by faith. Kwa sababu we have prayed, we are working towards that, we are believing God for all that. Kwa tunajiandaa kama okay, like I'm preparing myself for a new season, for this thing that I'm believing God for. Lakini at the same time, ukubwa wangu wa maandalizi yangu ndo kipimio changu cha nitakachoweza kupokea. Kwa kama maandalizi yangu yakiwa madogo, ndipo naweza nikapokea kazi, lakini itakuwa according to
size ile,
kwa size ile ile. Biashara yangu itapanuka, lakini kwa ukubwa ule ule ambao nimeenda, labda akili yangu kuweza ku manage stress, kuweza ku manage finances, kuweza kuwa na relationship na watu, kwa sababu nitakutana na watu wengi. Nitahitaji kuwa na relationship na wafanyakazi wangu. Sasa labda una mfanyakazi, nitahitaji kuwa na wafanyakazi labda zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili. So there is all that. Kwa upande
unahitajika wewe una provide kwa jumla.
Yes. There is that. Probably unahitaji kuwa unasafiri. Any like this, a lot hapo katikati. Kwa how far najiandaa, for how far that nitaweza kujisamini napokea hadi wapi. Lakini pia kujiandaa kwangu ni hatua moja ya kupokea. Najiandaa di wapi ni hatua yangu na nitapokea hadi wapi. So the theme for this month, as much as it unaweza nikawa probably April imeingia hayakisi kile ambacho you're trusting God for. Na probably ni vitu ambavyo umekuwa ukivitaka kuanzia mwaka ulivyoanza. Kwa January imepita, February imepita, March imepita. Now you are in April. Bado tuna choice. The choice is between kuendelea kuamini kwamba kitakuja au kuishia njiani. Lakini kama umeamua kuamini kwamba kinakuja na bado you are holding on, let's hold from a space of preparing. So that's the theme for this month.
Wow. Thank you. Actually, wakati unaongelea scripture, nikaa nimekumbushwa ule mstari. Sikumbuke natoka wapi, nilikuwa najaribu ku Google hapa lakini kanaona na nisije nikapoteza focus, lakini kuna ile Ezekiel, lakini kuna one of the prophets alikuwa anasema kwamba and like hutaona dalili ya yani hutaona mvua ile, hutaona mawingu kama dalili ya mvua, wala sijui upepo, yani like hakutakuwa na viashiria, lakini like the place will be flooded with water. Kwa mwisho wa siku, as you said, kwamba unaambiwa hujui utavuna kwa kiwango gani, lakini prepare. Kwa hiyo tusiwe na, kuna nyingine pia nikaa nikakumbushwa, kuna ile ni nani alikokuwa ameambiwa na one of the prophets, again nimesahau jina, apige mshale chini aka strike 3 times. Then yule nabii akamwambia, then kwa nini ulishia kwenye mara tatu? Kwa sababu utapata victory only 3 times. Lakini could have gone hata mara tano, hata si mara ngapi. Kwamba it depended on him anafanya mara ngapi. Kama unavyosema hapa kwamba how much we prepare ndio itategemeana na ile mtu tunapokeaje. Yeah, so thank you very much for that theme.
Thank you.
I love that theme. And Well, probably if you mean can episode in here by itself. Because I will like kutoka hapo ulivyoongea nimejikuta na tafakari mambo mengi sana. I remember with this person like Salima. Alishakuwa anasema mara kadhaa tu utakuta anasema watu wengi sana huwa tunajiandaa kufeli bila hatujiandai kufanikiwa. Yaani kwamba mtu utakuta utasema sawa nafanya biashara nitasema kwamba unakuta kwa mfano ile point mtu anaweka akiba anaweka labda let's say emergency fund na tuseme kwamba ni kibaya ila kwamba trying to show the point kwamba maandalizi yanakuwa na base upande upi kwamba mtu anakuta ataweka akiba take emergency fund ataweka sijui hata nini lakini all that ni anajenda kwamba ikitokea labda nimefeli emergency fund itaweka ikitokea nimefeli akiba yangu itanisaidia. Na mimi mwenye I do that.
Yeah.
Yeah, you know? Yeah, you're like guilty of that. Ikitokea si ni hiki kitanisaidia. Au hata ile backup kitu akasema lakini watu wengi hatujiendee kufanikiwa.
Yeah.
Umeshia kujiandaa kwamba kama ulivyosema wewe unafanya biashara. Unafaya kwamba one day biashara yako itakupa worth $1 million. Umeshia kujiandaa kwamba ikatokea biashara ikitokea umekuwa milionea. Utafanyaje? Yaani unakutana mara nyingi ni wachache siwezi nikasema kwamba hawapo maana there is always an exception lakini ni wachache sana ambao wenye wataweza hivyo kwamba ikitokea nimefanikiwa nimekuwa milionea then kwanza sasa kwanza kuanzia hapo kwamba nimekuwa milionea so how will I live how will I act how will I view people nitakuwa na kwa sababu unakuta mwingine ndio kuna ile anaongelea kwamba yani kwamba hela zinaonyesha watu their true colors. Ila unakuta ndo kama hivyo mtu like you're not prepared. Kama ulivyosema unapata mafanikio, unapata wengi. Unajua ila like you're overwhelmed. Yani mambo ni mazuri overwhelmed kiasi kwamba you don't know how to. Haijai kutokea mtu like you're so happy kiasi kwamba you don't even know what to say.
Yeah.
You don't even know how
to. Kama unakwenda una anticipate labda hiki kitu kikitokea of course hapa kitu kizuri. Hey, nitashangilia. Hapa kitu kinatokea nguvu ya kushangilia unakuwa hauna.
Una yani ni kama uko pale tu unagaga na uko uli wale mkavu.
Ah, dada umetupiga. Kweli.
I just wanted to show you guys that yeah.
Okay.
Najua msema.
Mwalimu wangu shoto hii uko sema atakuwa very proud.
He must be proud.
Yeah.
Yeah, kwa hiyo akaanza kusema kwamba watu wengi we prepare to fail kuliko kujiandaa kufanikiwa. Kwa kaa actually he would say that ile mkao mnaongea ni ile kama kuamsha ile hali ya kwamba yani we should change the narrative tujiandae kufanikiwa. So as you said and you've even read in the scripture kwamba tanua mahali pako pahema which means what is coming is success. Yani sio scarcity inachokuja ni abundance. Kwa mwisho wa siku na one of the ways ya kupanua mahali pahema namna kujiandaa pia ni kujua ama kujiandaa kwamba okay hatuwezi tukasema kwamba ukikutana na simu utafanyaje utajua pipe utajikojoa utakimbia utazimia utafanya nini unaweza yani adrenaline ikapepa ipale lakini kuna vile vitu ambavyo unajipanga kabla ama unatafakari kwamba unaweza kwamba hata ikitokea at least unajikuta kwamba sio kwamba you are caught off guard kwamba unajua kwamba alright nitakapofanikiwa kwa sababu na kuna ile kusema kwamba nitakapofanikiwa na nikifanikiwa ina maana bit of nitakapofanikiwa is a guarantee kwamba nitafanikiwa. So kujadiliana kwamba nitakapofanikiwa maybe ni nitaanza kustudy watu waliofanikiwa wanaishije ni part of preparation. Kwamba mtu aliyefanikiwa kiuchumi anaishije anaongeaje na watu anaofikiri vipi anatafakari vipi afanye niko ni sehemu pia kwa mimi kongwe imekuja as a very great reminder ambayo so to reminder I take it as a prophetic word. All of us need to prepare. I mention Terry most of the time kwa sababu ni mtu ambaye like I watch her content like almost every week. Anasema Mungu alimwambia when I know you're ready get ready. Yaani Mungu akishajua kwamba when I know gift is ready get ready. Get ready for kwa sababu there is and there are blessings coming. Sasa kuna vitu vingine Mungu anakuwa vitu kwa sababu you're not ready.
Yeah.
Hatujakauka lami gari iweze kupita. Kwa sasa na huwa anashangaa mambo mengi kama like when I know you're ready get ready. Yaani Mungu anakuwa anasema when I know you're ready get ready. Kwa kuna mtu ambaye anaweza akaa anaangalia this episode. Anasikiliza this episode. Alafu yaani kama kwamba kwake it's a confirmation ama sio tu confirmation lakini pia ni wake up call. Kwa mwisho wa siku you've been putting off preparations kwa muda mrefu. Umekuwa unasema nitajifunza hicho kitu. Na unaweza kuta kwamba Mungu anataka akupe nafasi labda ya kufanya kazi kwenye very big company, lakini discipline yako ni hovyo.
Yeah.
Okay, muda wa kuamka, and keeping time, like ile time management na nini ya hivyo. Kwa mwisho wa siku, you start preparing, we start preparing kwamba alright, niangalie na manage vipi my time, maana nakuta mwingine labda ukiingia social media, nasema nakaa dakika tano tu. Dakika tano zako mwenzangu kumbe, na nili ratio yako ni tofauti. Unajua kuna ile 1-5. Asa wenzetu wewe 1 minute equals to 60 minutes. Kwa kusema dakika tano unamaanisha masaa matano. Sisi hatujui. Scale yako ndo hiyo. Hivyo. Kwa hiyo kwangu I take it as a prophetic word kwamba I should prepare.
Yeah.
I should prepare kwa sababu in your faith we prepare for what we've been praying for and we prepare for what we don't even know.
Yeah.
Kwa sababu kuna vingine hata we've not prayed for na Mungu
anafanya.
Yeah.
Wewe mbona unasema kwamba watu wengi tunajiandaa kwa kufail subconsciously obviously that kwa sababu kwanza like okay na mje biashara na niko yani inaenda kufaina yani mje ili kafikia hata na mje kitu
ile kama ni biashara
au ina idea ile program ile project kama ni hivi kama ni huduma zote anakuwa ana maono au ana matarajio kwamba kitu kinaenda kufanikiwa lakini subconsciously for some reason I don't know why you know, operate from the point of what if it doesn't work out. Yeah. Na hizo ndo moments nyingi ambazo zinafanya vitu vingi sana havijaanza. Yeah, kwa sababu ukisema what if it doesn't work out. Am I even ready for this thing to work out? Yeah. I've said this more than once. Probably so hapa, lakini hapa nishasema kwenye sikia podcast, lakini nimesema several times. By the time namaliza bachelor, nilikuwa ninamaliza, nilikuwa nishaweka my mind kwamba I want to go for further. I want to go for law school. Why? Kwa sababu the story ni kwamba wanafaulu watu wachache, wanafaulu wanaofeli ni wengi, wanafaulu ni kama like my heart won't take that. Yani kwenda sema bo I know the probability ya kufeli ni kubwa kwa kufaulu wa zaidi. Nope. Yani sema bo probably isha yani like
yani kama slaughterhouse.
Yeah, I was like, no, I'm not doing that. Yani nilikuwa nisha make up my mind. Na hata nilikuwa nisitakabia hata watu waniongeshe ngeze kuniuliza bye bye kwa watu kwamba ni kama yani wanataka ni explain my failure before them. Nimekuwa sasa kule nenda kufeli. Kwa hiyo sijajiandaa, siko tayari kufeli. So I want to be going. Kwa maana nilikuwa mtu ambaye siko comfortable kumwambia that, ningeambia tumalize kwanza. Hiki ni hatuja kimaliza. Tukimaliza we'll know. Yeah, but it took just one person and telling me. Well, like, no, you can do it. Just go and you'll do it. Yeah.
Kwa kweli Mungu akubariki.
Yeah, that's my day. That's my house day.
Na hapo alikuwa bado hajakoa.
Yeah,
ila sema ukisema kikubwa ni kwamba alikuwa hajalipa ada. Maana sasa situation ni kubwa.
Ai, kwa kweli hapo alikuwa makini sana. Yeye alikuwa tu
anatoa moral support.
Yeah, tomorrow support. Kama mama tu.
Kwa kweli tunakushukuru sana kaka Mija, God bless you so much. Wow.
So ya bwana akafanya kazi yake vizuri kabisa. Maana walipaada walikuwa
tayari. Chagueni mabegi vizuri. Begi mwingine
akwambia kuamini.
Kiliza begi mwingine akwambia kwa kweli kule begi.
Sio kule. Kuna kule afu ninavyokuona.
Hapo umejitahidi mtu anasikiliza, mtu amesikiliza bei episode kwamba wewe bebi wako ndo alikipindisha ya kuoa, lakini alikuinkaija na akafanya akabadilisha mawazo yako hadi ukaenda. Mwingine naye anataka hapo bebi yake anasema, "Ya bebi kule." Kule wewe nasikia tu atoboa.
Na kwa ninavyokuona ona, kwa anakijiga watu serious kidogo. Na wewe ukijiangalia usiwezi wako toka bahauna. Unajua kuna mda mwingine, kuna mtu mwingine tunaongea, unakuwa unaongea from a negative point, ila ukimaanisha unataka kufikia kitu
kwa kubwa. Na wewe unaona wapo
sasa. Wapo shoga yangu, shikilia. Unaposema watu wema bado wapo. Wapo, wapo wengi sana. Yeah, wapo wengi sana.
Kwa kweli Mungu akubariki sana. Tunaendelea. Nibarikiwa sana.
So yeah, mshu siku tukaenda and the rest is history. Yeah, Mungu alikuwa kufuate. Yeah, lakini nisingeenda. Kwanza ina maana kwenye kwa nalini.
Tawini.
Kwa Mungu.
Yeah.
Yeah, kusema ngepata kwa utukufu. Kwa tu like, hata waamini wenyewe hawaamini. Mm-hmm. Eh, wanaoamini washeka yani mipaka yao ya kuamini. Mm-hmm. And yeah, nadhani pia ile ilikuwa ni season ambayo unajua unaenda sehemu ambayo unajua kabisa unahitajika kuwekeza nguvu nyingi sana kwenye kusoma kwa sababu ndicho unachokisikia. Lakini for some reason God was so good to the extent kwamba yes, niliweka nguvu sana kwenye kusoma, lakini pia niliweka nguvu sana kwenye kuomba. Yeah, like it was almost like a balance.
Kuna ile lakini pia pray as though your life depends on it, and then work as if your life depends on it.
Na in that season ambayo nilikuwa very cautious with what I say. Na with what people say about tulioko pale. Nakumbuka kuna one of our lecturers aliingia na akasema, "Ah, ukija hapa bwana, wewe usifocus kwamba eti umekuja utoke first sitting ile kufanya mtihani mara moja tukaomba itafadhili. Wewe shikilia tu usibiko." And me, my exposure was like, "No, my friend, I'm not here to disco or to stop. And I'm not here to stay. I'm here to do my work and go." Haya, ikitokea simple kwenye discussions, yani hapa, mimi, tena watu wa discussion ni kwa siwaachini. I'm like, "No, perfect. We kama huku hapa kukaa, speak for yourself." Mimi hivyo, na nikajikuta kwenye moja ya groups ambazo nilikuwepo kwa ajili ya kusoma, some of us tukaa like tunakumbushana like to the constant reminder like we can do it now, we are not here to stay, so let's do our part, let's quickly do the work and let's pray. Coach got in ratiba za kuomba, ratiba za kusoma, and all that was sorted. So God was very intentional katika season ambayo aliniruhusu kwenda. Kwa pia ninakumbuka I think yesterday nilikutana na post ya mtu akana sema, Are you working from the point? Are you working actually? Are you working from the point of fear or from the point of silence? Yeah, akasema fear ni ile kwamba kuna kitu unakifanyia kazi au kuna kitu unakitarajia. You don't say about it kwa sababu you are scared. Kama if people wakijua, watu wakijua kama nafanyia kazi ya the project planning, and if it won't turn out kama ninavyotarajia, kuna aibu, kuna kudhalilika, kuna failure, kuonyesha kama like I'm a failure, like I've failed, especially wale ambao tunashindwa kujitofautisha sisi na project zetu, kama tunajiweka ni kitu kimoja. Oh, are you working from the point of silence? Kwamba kuna project naifanyia kazi, haija mature yet. Au sijapata amani ya kushirikisha au kushare about that project yet. Lakini ninapoendelea kufanya kazi I have faith and I know kama it will work out. So, ikitokea nipo kwenye nafasi ninazokuwa kuizungumzia kinitoka boundaries and not being scared kwamba nikishare ikifail, kwamba it will be a shame or something, kwamba there's something I've failed, has failed sababu nilikuwa nakifanyia kazi. Kwa akasema kwamba check the point of view that you're from. Are you from the point of fear or from the point of silence? And I was like, yo! So, kwa kuna sema kwamba watu wengi tuna mara nyingi tunajiuliza what if it doesn't work out, instead of kujiandaa kwa what if it works out. Ni from that point fear. Wengi wetu we are working from the point of fear. Kwamba ni muda wote hii bwana ili yai inadondoka hapa. Yaani ni chwe yai inadondoka pa na bakio tuna yai
bwana Yesu. Yaani hapa unajua nimepata this whole narrative ama I don't know, not narrative but any like this whole meaning ya kwamba like kuna vitu vingi vitapo na flash on my mind, vina run on my mind.
And actually that post niliona from Murugi Monye. Ni content
creator. Eti mwenzio nilidhani it was either from that or from Pomi. No. Yani like those are the people that came on my mind.
Yeah, niliona tu pale fear silence and like okay, let me listen. Kwa nikasikiza na like, yo. Nikataka hadi ku share on my Insta story. And I was like, okay. So any ni kana ile moment like let me think about it for myself first and like let me digest it first. Kwa sababu nikahisi for some reason kama the moment I share it and ni kama nitakuwa yani kama
ile sometimes I share on Insta stories kwa sababu post that ikiondoka kwenye Insta stories inaendelea kubaki kwenye archive. Kwa hiyo yani in the long run nikitaka kuitafuta I just go to my archive na
really
kwa hiyo ni kama one of the ways aku save that post kwamba nije kuna ile kwa mbele.
I hope kama tukame amen. Pia nimeshia pia kwenye feed, I don't know. Lakini maana the moment niloangalia jana, I think by now kwenye story itakuwa. But that was such an eye-opening, you know, like.
Yani, maybe the eye were already open, lakini ni kama ile mtu like, I'm talking to you. You get that point. Then it's like, usijifanye uone, usijifanye husikii. I am talking to you.
Kwa mbaya ya mobili, so ya ilishangazi ya udaki nyumbani.
Ni hakuwa. Ni wewe, yani ni wewe. Point of fear, not even point of silence. I'm like,
yeah.
Wow. Kwa sababu mwisho siku pia, kitu ambacho nina hiyo point ambayo mwengelea hapa. Ni, okay, as human beings, nikuwa na sikiliza podcast. Jiji anakuwaga na watu ambao ukisikia na sasa podcast, unaweza uka, chao wa area. Na mimi nakuwaga na watu wangu. Usikia cherry, kisijimu mwabiri, sijina ni hivyo ya. So we thank God, we have this synergy.
Yeah.
So I was listening, to podcast yesterday. Alikuwa anafanya na Priscilla Shar. Wakaona ni muda mrefu, I think. Ni muda mrefu, I think. Sio sana, but it's not something current yet. And if it's something current, but sasa akawa anaongelea kuna vitu kwamba Priscilla alikuwa amepitia wakati mgumu, like she had lost her mother, So katikati hapo akawa anaongea Sarah, akawa anasema kwamba yani Priscilla ni one of the people ambao wameminspire in ministry, wamefanya mentorship pia as a woman, as a speaker, as a preacher, na vitu kama hivyo. Kwa she has this and I'm respect sana too, yes. Kwa sasa kuna kitu akaanza kusema kwamba ile transitioning period, yani kwamba kuna ile you are in a certain season of life ambayo you're transitioning. Sasa hapo kati unajikuta you have lots of questions. Akana muuliza Priscilla, is it fine ama is it possible to have doubts ama niseme, yani kwamba like questions and faith at the same time and as a believer,
right?
Yani kwamba like you're like so what I loved what Priscilla answered, shared. Akasema kwa mfano kama yeye, maana kipindi cho alivyopoteza mama yao, mama Fred. Asema ni kipindi ambacho kweli the church stood with them, they prayed for them and with them, na vitu kama vile, they had so much support na vitu kama hivyo. Na outside walikuwa wanaonekana like everything has been carried with praise, vile chochote, lakini akasema hivi, we were crying, like we cried, we asked God so many questions.
Yeah,
kwamba like, God, you could have healed her, why didn't you heal her?
Mm.
Na vitu kama hivyo. Lakini sasa, what I loved, alicho share ambacho na mimi kama kina speak to myself, ni kwamba, maybe, God allowed us to show ile sehemu ya ubinadamu wetu, of asking questions. But we did not question God. And we asked God questions, we didn't question God. Asking God kwamba, God, why didn't you could have healed her? But not questioning her kwamba, can you even heal anymore? Can you even show up? Any like not questioning God's character, not questioning God's ability, not questioning evil. Lakini katika huo mchakato wote, still you get to have those hard questions. Kwa hiyo akasema kwamba, God is that much merciful kwamba anakuruhusu you ask him questions in that transition period. Just don't question his character. Yani kwamba kwa sababu ile questioning is character, kwamba unaanza mtu analeta taarifa kwamba mimi nimekuta fulani kaiba bana, lakini unamjua mtu sio mwizi kwa sababu you know ile mtu sio mwizi, unasema na huyu mtu sio mwizi. Lakini sasa ikianza na wewe kama kimoko sasa, hey, it is possible, unajua yani then kama unaweza ku question ile character, ni kama you don't know that person enough.
Okay, so what you are saying, asking God questions, nikumuuliza like, why did you let this happen? And questioning, are you even God?
Yes, can you even heal?
Are you even existing?
Do you even live?
Okay.
Can you even hear me? I'm in like, ile napo, unaweza tu, not just that, lakini ni deep down, because sometimes unaweza talk to you kwa maneno. Lakini deep down unajua. Kwamba, kwa hiyo
guilty as charged.
So na mwenye was like so akasema like kuna hiyo tofauti hapo, kuna asking God questions and questioning God. That is different. So God allows us to ask him questions kwa sababu anajua in transition period there is a lot going on. Unaweza mtuko unapitia season flani sasa hivi, na hizo transition period zinaweza zikani yani back to back, yani hivyo kwamba mwisho wa siku kutokana na life purpose yako ni kama you're supposed to be on the move very fast, very quickly. Ndio tunarudi kwenye ile thing ya kwamba prepare. Kwamba we need to prepare our spiritual muscles, we need to prepare our intellectual muscles, we need to prepare everything that we can prepare. Kwa sababu there is so much coming. Na hapo pia kwenye hivyo ambapo Mungu analeta all that, excuse me, Mungu analeta all that, shetani hayuko mbali. Kwa sababu ukiangalia hata in the Bible, Yesu alipokuwa ametoka kufunga zake siku 40, na roho alihusika pale kabisa kuna nili hapo. Biblia inasema hivi, baada ya Yesu kumjibu yale majaribu yote matatu aliyoyashinda, Biblia inasema hivi akamwacha kwa muda. Yaani sio kwamba ni ali like all right I give up. No, the Bible says akamwacha kwa muda. Which means alikuja kumrudia hata kama Biblia haijatuambia. Na mimi at time na wazaga kwamba ukuta ndo alinirudia ndo pale Yesu akasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepo.
Akanamwisha mwamba unaona.
Ah, this time kaja very serious.
Naona.
Alafu yani pale aliyebaki sasa pale ni aliyebaki kumshindia ile bato Yesu ni Mungu. Kwa sababu ni pale jibu la Mungu ndo likuwa linadetermine Yesu aendelee na ile safari ama tuishie pale. Kwa unaweza kuta pale ndo moment tena shetani aisee. Sasa mwanzo kwa muda kwamba kaenda kujipanga, kaenda kuprepare. Mwamba kenda kuprepare kwa miwedi kibingini. But anyways, this theme mimi kwangu is very prophetic.
Yeah.
So thank you very much.
Yeah, thank you God kwa sababu. Yeah. Ni mwenyewe, yani ni kama ni kitu ambacho nilikuwa nakisikia kama almost like being shutting off. Na ujio kuna vile vitu unavipata kuna kwa like, okay, I'm really not ready at the same time. Yeah. So kuna vile mtu like you ask yourself questions. You allow
you don't question yourself.
I think these are moments that asking yourself questions and even questioning yourself, like, am I even capable of doing this? Yeah, can I even be trusted? Yeah, I think these are moments to speak up for everybody, but
me when you were like, well, the man that, yani that really spoke to me. There, yeah. There are a lot of things you probably think that.
Speaking on when you find you are questioning Mungu, you were like questioning God, like saying it, and then you were like, I'm very innocent. So you don't know. You think, come back, you don't account, I'm just like, God, so are you God? You're like, what's that, right? Come, it can just be deep down in your heart, you're like,
yeah, na matendo yetu yaka reflect.
Can you even do it for me? Yeah, I have no doubt you doing it kwa watu wengine, but are you even my God?
Ni kama vile God is biased.
Yeah,
unaanza ku question his integrity.
Yeah, I mean, Lord, you're mercy. yeah, so well, yeah. So thank you. Do you have anything else?
No, actually, just receiving that theme as a prophetic word for me.
Yeah. I believe kwamba I still bash my life story, for instance. Kwa hiyo asikia na asikia.
Yeah.
Na nilisikia na nifanyie kazi.
Sikia.
So yeah guys, mimi sina cha kuongezea. I think
mimi pia sina cha kuongezea.
Niko tu tumeondoka hapa na a lot of assignments and homework. Yeah. So until next time. Usisahau ku like, subscribe, share.
Yeah.
Lakini zaidi sana usisahau, you know, kama kuna kitu kinakubariki, unaweza kukubariki in so many different ways, like praying for Sikio, praying for Bebe, praying for Gigi, praying for the people behind the cameras.
Studios, yeah.
Yeah, God bless you guys. And until next time, I'm Gigi, you can just call me Gigi.
And I'm Belinda, you can call me Brenda Babalifa.
Bye-bye.